Akulula ukushada nomuntu okinatile naluphi na uhlobo lwey'dakamizwa okubandakanya nensango. Kwenza uzizwe ulahliwe, unobuhlungu, zimpawu nje ezimbalwa lezo esiyishoyo. Ngisho imisebenzi yansuku zonke iphenduka ibe yintaba ekuthiwena ukuthi uwakwakho ubhajwe ey'dakamizweni. Uma sewufaka ney'ngane le simo, ingqondo idideka kakhulu. Sizokhuluma kabanzi ngalokhu la ohlelweni ezomndeni. Hlala nathi. Kamnandike imkuba ngibingelele ezomndeni uhlelo lakho lulethelezeluleko eyiphathekayo ngabaka focus on the family. Unkosikazi okhathazekile usibhalele lo mbuzo. Nicabanga kulungile ukuba umnyeni wami abheme insangu? Useneminyaka eyihuqa kusuka sashada. Unendlela yakhe yokuyibhema enza ngingaboni iy'nkinga nokuthi abantu abaningi bathi ayinalo ukinatelo addiction. Kodwa manje usedlebelendile ekuyisebenziseni ngisho ngaphambi kwey'ngane umthole seyiphafuza. Okwenza ngiqala ukungabaza manje. Nicabanga ukuthi sekuludaba olubucayi lolu? Nokuthi ngenze njani ngempela? Embuzweni wakho othi ngakuba udaba oselubucayi lolu? Impendulo, nguyebo ongashaya emhlolweni. Ngokubuka kwethu, kungani kumele ucabange ukubhekana nomyeni wakho ngobuyonico ngokuza nendlela zokumqonda ngale igudu lakhe okokuqala? Kunombuzo othi, igudu lenzani kwimbemi yalo? Insangu inokuthuntubeza umlomo, umphimbo, namapayipi adlulisa ukuphefumula, namaphaphu uqobo kunokubhema ugwayi. Okunye, iqukethe 50-70% wama-percent omdlavuza. Ababhembe insangu bavamisa ukhosha ngamandla umoya bese bewubambe umoya ngenkathi bephuquza igudu, okubenza uba bagcine besemathubeni amakhulu okuba nesimbelambela segciwane lamaphaphu kanjalo nomdlavuza wengxenye phezu nemapayipi okuphefumula namaphaphu. Simele ukwengeza, ukuphazamisa kwensangu ekushayeleni imoto nokusebenza kwengqondo kungezinye zezinto futhi. Lokho kungaba ubuthaka bayinsangu. Imvamisa abasebenzi begudu bathatha kude ukubuyela ekucabangeni okujwayelekile, okugcina kuphazamisa ukucabanga okuqondile, concentration, ukufunda, ukukhumbula nokuhlukanisa ngokwahlulela. Ubungozi obusheshayo bungabandakanya ukulimala nokubulawa zingozi zemoto nokunye okubuhlungu. Abasebenzisi begudu basengabuye balahlekela ukuphefumula ngokukhululeka nokucabanga okucacile. Isikhathi eside bavamisa ukukhulula ukungabi naligqozi. Impokophelo zabo nokuyituba kuhamuka nomphafuzo uqobo. Olunye ucwaningo selilumbanisa igudu nokungasebenzi emsebenzini ngendlela. Lokho kubandakanya ukulova, ukuba late, yingozi nenxephezelo ngenxa yamaphutha ensangu engqondweni. Umqondo wokuthi insangu ayikinatelani nganekwane leyo. Kuliqiniso ukuthi umuzwa okuncike egudwini wona uyiveza ngomunye umbala kunowotshwala, kodwa kusalayo wona ukhona. Insangu yenza umuntu aphile yedwa ngengqondo, imjulisa ngey'nsensane. Lokho kumncitsha ukuphila nabantu. Lokho kuqhuba umoya ukuba abe unkunzi idlayodwa, ebese ngalokho kwanda ukuthi afune igudu kuphela limqhelise kubantu. Lokho kukhulisa ungqobuzane emshadweni kumbe kuzakwabo emsebenzini nabangani. Sekubonakele ukuthi idakamizwe ey'nkulu ezinyusela kwezinye ezedlulele kuba yiyo insangu notshwala eba yilata lokuba udlulele ey'dakamizweni ezedlulele. Uhlobo olunje lwesidakamizwa esinyusela kwesinye esedlulele senza imigudu engqondweni ekufakela umuzwa wokufuna ukuzwa olunye uhlobo lwesidakamizwa esevile. Ama-studies asekhombisile ukuthi laba bagcine kwiy'dakamizwa ey'dlulele njengamaphilisi, i-heroin, babeqale ngensangu. Yilawo maphuzu aphathekayo adinga umuntu acabangisise. Ngokwejwayelekile akekho ngakutshela wenze njani ngowakwakho osethe she egudwini usevele ngamadevu. Into okuzobiza ukuba uyisebenze wena siqu. Kungakusiza futhi ukwenza lokho ukunye nomfundisi nomhlobo onemizwa nesimo sakho. Futhi uma kungenzeka kube nomeluleki oqeqeshiwe. Ukuxhuma nomnyango wethu wezokululeka Focus on the Family, sicela usishayele ku 031 716 3300 kumbe ungene ku safamily.co.za bese uthi cofo ku counseling link. Khona manjalo udinga ukuyibuza imibuzo esemqoka. Ngakube kuhle kuwe ney'ngane zakho kuba niqhubeke nihlale esimeni esinjena? Uma ungayenzi imingcele nomyeni wakho, sithombe sini osithumele ey'nganeni? Ngakube ukuqhubeka komyeni wakho ey'dakamizweni kuzoba isikhubekiso kuwe ngokomoya kumbe kwilunga lomndeni? Ezinye nje zezinto okumele uqhubeke uyicabanga usahlabela phambili. loluhlelo ezomndeni. Ulethulelwe iFocus on the Family, sihlangabezwe hlelo luzayo. Sisihlabelisa phambili umndeni wakho.